Hey. Are you in a man?
Hey.
Are you in a man?
Ah.
Are you in a man?
Hey.
Are you in a man?
Ah.
Hey. Sound the way.
Hey.
Are you in a man?
Hey.
Are you in a man?
Ah.
Are you in a man?
What do you mean?
Are you in a man?
Ah.
Hey. Sound the way. Am I lighting? I got a patchy scene. Party, Ivali, Vali. Niti utandi mani. Konje uhamba ngani. Wena ubuza bani. Bekumele uyenze iplani lokuthi uphume ngestrati. Bese uthathe idasti. Ungabi nendaba noma ungatshani. Bese uphuza amanzi. Angithi awunamali. Wesisi nalivati. Uphuze uhlale phansi. Uthule ngathi uyasi. Zonke indaba zamalayinali. Uyaphapha man. Uyinkinga man. Awunamali wena. Uyaspita man. Usibhekile wena. Uyaphapha man. Ozalana wena. Sukalana man. Hayi wena man. Izalana wena. Uyaphapha man. Awunamali man. Uyaspita man. Uyakhera wena. Uyasibheka man. Ozalana wena. Sukalana man. Ozalana wena. Sukalana man. Hayi wena man.
Bata mavusa weko. Ngalenga. Fika patini ungenamali. Wona uhlale ekhaya. Abukutshani. Sande bantini njalo umntwana. Amavusa weko. Ngalenga. Fika patini ungenamali. Wona uhlale ekhaya. Abukutshani. Sande bantini njalo umntwana. Wona uhlale ekhaya. Vela bangi ntoni. Awusithele. Wena ufuna ukhuza bani. Ngoba yika mahala sorry. Lo mntwana uhlale ekhaya. Vela bangi ntoni. Awusithele. Ufuna ukhuza bani.
Hey, are you in a man?
Hey.
Are you in a man?
Ah.
Are you in a man?
Hey.
Are you in a man?
Ah.
Sound the way.
Hey.
Are you in a man?
Hey.
Are you in a man?
Ah.
Are you in a man?
What do you mean?
Are you in a man?
Ah.
Hey. Sound the way. Am I lighting? I got a patchy scene. Party, Ivali, Vali. Niti utandi mani. Konje uhamba ngani. Wena ubuza bani. Bekumele uyenze iplani lokuthi uphume ngestrati. Bese uthathe idasti. Ungabi nendaba noma ungatshani. Bese uphuza amanzi. Angithi awunamali. Wesisi nalivati. Uphuze uhlale phansi. Uthule ngathi uyasi. Zonke indaba zamalayinali
man.
Uyaphapha man. Uyinkinga man. Awunamali wena. Uyaspita man. Usibhekile wena. Uyaphapha man. Ozalana wena. Sukalana man. Hayi wena man. Izalana wena. Uyaphapha man. Awunamali man. Uyaspita man. Uyakhera wena. Uyasibheka man. Ozalana wena. Sukalana man. Ozalana wena. Sukalana man. Hayi wena man.
Bata mavusa weko. Ngalenga. Fika patini ungenamali. Wona uhlale ekhaya. Abukutshani. Sande bantini njalo umntwana. Amavusa weko. Ngalenga. Fika patini ungenamali. Wona uhlale ekhaya. Abukutshani. Sande bantini njalo umntwana. Ukhwela istori. Uvela bangi ntoni. Awusithele. Wena ufuna ukhuza bani. Ngoba yika mahala sorry. Lo mntwana ukhwela istori. Zabali. Oba ika mahala, sorry.